najimsafi.com.
Nilikupa licho nacho, nilifanya niwezapo, kumbe vyote kikulacho. Unanilia muda walai, akosa picha nkuwa zapo, tabasamu na kiapo, leo siyo hadhi yako. Unanitupa tupa sifa. It's okay, tabiba yote shangia kustini.
Sao mazuri ndo tulivyo go people.
It's okay.